kwa sifuri Wauliwaza vicholi Ukipewa ushauri Unareta kiburi Usitunishe misuri Uniwezi mihatari Wenye ngumi mimzuri Nitakupiga kabari Wengede Unanikwaza Wengede Ntakupa sumu Wengede Naomba nyamaza Wengede Wengede Shule ulipata sifuri Wauliwaza vicholi Ukipewa ushauri Unareta kiburi Usitunishe misuri Uniwezi mihatari Wenye ngumi mimzuri Nitakupiga kabari Wengede Unanikwaza Wengede Ntakupa sumu Wengede Naomba nyamaza Wengede Wengede Shule ulipata sifuri Wauliwaza vicholi Ukipewa ushauri Unareta kiburi Usitunishe misuri Uniwezi mihatari Wenye ngumi mimzuri Nitakupiga kabari Wengede Unanikwaza Wengede Ntakupa sumu Wengede Naomba nyamaza Wengede Wengede